H Flavor Boy
Bunny Music.
Toto chuchu chuchu shogolosa, kitangani ani shogolosa, anavyo dansi dansi shogolosa, nigyo kama tai chi shogolosa. Toto chuchu chuchu shogolosa, kitangani ani shogolosa, anavyo dansi dansi shogolosa, nigyo kama tai chi shogolosa. Akikatiza nyuma dana dana say, kafungasha kazigo la kigoma tu wana guna guna ai, katoto kalivyo jaza nyama, mtoto vyunofeni, mtoto AC kwenye balidi kanavyo kukumbat. Nenda uwanjani kwenye mechi, katoto kanavyo sakata kama samat. Yani chi, kwake sisemi, si unajua kwake sihemi. Yani chi, kwake sisemi, si unajua kwake sihemi. Shogolo, shogolosa, shogolo, shogolosa, shogolo, shogolosa, shogo, shogo, shogo. Toto chuchu chuchu shogolosa, kitangani yani shogolosa, anavyo dansi dansi shogolosa, nigyo kama daichi shogolosa. Toto chuchu chuchu shogolosa, kitangani yani shogolosa, anavyo dansi dansi shogolosa, nigyo kama daichi shogolosa. Shogolo, shogolosa, katoto kana nichosha. Shogolo, shogolosa, paka chini kana dondoka. Kako fiti, katoto karaini kabisi kuti. Shogo michezo ya kudeki, tisini na mali za gamechi. Kwini kadata kwangu ni boy. Kakisiki, aganduki, apa kwangu ameota angoki. Wenye reji, boda boda, wale waze wa shogo atangoja. Sinaela kisela na dunda nae, kwa madoni kipita na vimba nae. Sinaela kisela na dunda nae, kwa madoni kipita na vimba nae. Toto chuchu chuchu shogolosa, kitangani yani shogolosa, anavyo dansi dansi shogolosa, nigyo kama daichi shogolosa. Toto chuchu chuchu shogolosa, kitangani yani shogolosa, anavyo dansi dansi shogolosa, nigyo kama daichi shogolosa. Kako fiti, katoto karaini kabisi kuti. Shogo michezo ya kudeki, tisini na mali za gamechi. Kwini kadata kwangoni boy.